First of all, niko serious. Na tena sana, niko curious. Ukujua usiwe furious. Hey girl, uko Georgias. Eti, ukisongai, ay, mimi ushaniongai. Wacha watachonga, wasojua tusha watenga. Eti, the way you talk, you don't make me go crazy, girl. Eti, the way you walk, you don't let me go crazy, girl. With the tune, dance with the tune. Move with the tune, dance with the tune. Say move with the tune, dance with the tune. Sana, sana, we wangu, wa maisha, usije niacha, nakupendaga sana, sana, we wangu, wa maisha, usije niacha, nakupendaga sana, sana, I like that chokiala, hey, come to $20, I thank you Jaala. Kunijalia mama, mapenzi yako si haba, tunza yako heshima, hey, chunga tena siwe toba, kupotoka kama, hey, eti kila time nikiwaza, moyoni inanikwaza, tena maisha kujikaza, usipandishwe na twaza, hey, with it, dance with it, say, with it, dance with it, with it, dance with it, nakupendaga sana, sana. We wangu, wa maisha, sije niacha. Nakupendaga sana, sana. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Look at the start, it's starter. Hey, yeah, yeah, we wangu, wa maisha, usije niacha, nakupendaga sana, sana. We wangu, wa maisha, usije niacha, nakupendaga sana, sana. We wangu, wa maisha, usije niacha, nakupendaga sana, sana. Yeah, yeah, yeah.